Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Cornelius ni wo urimo kumfasha mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro. I Kigali mu Rwanda hatangijwe ubukangurambaga bugamije kwigisha abakuru buraya ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya, cyane cyane abakiri bato. Ni umushinga watangijwe mu ntangiriro z'uku kwezi n'umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes, ugamije kwigisha abakiri bato bari hagati y'imyaka 10 na 24 ubuzima bw'imyororokere no kubakangurira kuboneza urubyaro kugira ngo batabyara abana badashoboye kurera. Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri Sanga cya none. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Madame Saverina Uwimana uyobora Réseau des Femmes. Madame Uwimana, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Nakoze cyane.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ariko mbere yuko tujya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ku bantu badasobanukiwe Réseau des Femmes, uyu muryango wanyu ukora iki?
Yamakoze cyane. Umuryango ugiye mu izina ry'Igifaransa, Réseau des Femmes œuvrant pour le développement rural. Nshyize mu Kinyarwanda kugira ngo n'abandi babyumve. Ni umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro. Uyu muryango rero ni imfura mu miryango iharanira uburenganzira no guteza imbere umugore, washinzwe mu Rwanda mu 1986. Uyu muryango rero ibikorwa byawo bigendera ku nkingi ngiye kubabwira. Inkingi ya mbere ni ubushakashatsi n'ubuvugizi, uburinganire bw'ibitsina byombi no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uburezi ku buzima bw'imyororokere no kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo virusi itera sida, uburezi bw'umwana w'umukobwa n'umugore kugira ngo bagire uruhare mu nzego zifatirwamo ibyemezo, gufasha umugore kongera ubushobozi bushingiye ku bukungu, kugabanya imvune z'umugore mu gukora imirimo yo mu rugo idahemberwa no kuyisaranganya n'umugabo, ikindi ni ukurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo ni byo Réseau des Femmes ikora. Muri ibyo rero hakaba harimo dukoramo imishinga inyuranye igendeye kuri ziriya nkingi. Murakoze.
Hanyuma izina ry'umuryango wanyu nk'uko wari ubivuze ni umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro. Umuntu yakwibaza ese ni abagore bo mu cyaro gusa mwibandaho ukurikije ibi uvuze mukora, cyane cyane ko n'ubukangurambaga mwatangiye nubwo tutarabujyaho cyane bukorerwa mu mujyi wa Kigali?
Murakoze cyane. Kwita ku mugore wo mu cyaro, buriya iyo urebye neza n'abari mu mujyi inkomoko yabo usanga benshi ari bakavukire mu cyaro, kuko umunyamujyi wahavukiye uhafite igisekuru akenshi usanga ari bake cyane cyane uko imigende igende natera imbere ni nako bakavukire muri iyo migi bagenda bagaruka mu cyaro. Niyo mpamvu rero twatangiye tureba tuvuga ku mugore wo mu cyaro, kubera ko abari mu mujyi bo icyo gihe muri za 1986 bumvaga hari uko bifashije hari uko bameze, ariko uko twagiye dukura dukuza ibikorwa twaje gusanga abagore bose rezo de femme ikwiye kubageraho, ndetse akaba ari nayo mpamvu uwo mushinga turimo kuvuga ari umushinga dukorera mu karere ka Gasabo, kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, kuko nako nubwo ari akarere k'umujyi ariko gafitemo icyaro kinini, ariko nanone no mu mujyi ibibazo usanga bihari cyane cyane bishingiye ku iterambere ry'umugore n'uburenganzira bwe.
Uvuze ko umuryango wanyu watangiye mu mwaka w'1986, ni ukuvuga ko umaze hafi imyaka 37. Ibyo aribyo byose uvuka icyo gihe, intego mwari mufite n'uko ubuzima bwari bumeze icyo gihe, ugiranyije n'uko ibintu bimeze ubu ngubu, mubona ni ibiki byahindutse cyane, hari byahindutse birenze, hari ibyo mwakoraga icyo gihe ubu ngubu mutagikora kubera ko kubera ibihe turimo bimeze gute?
Murakoze cyane. Icyo gihe umugore yari inyuma cyane, umugore yari afite ibibazo byinshi bimwugarije, nta burenganzira yari afite ku mutungo, nta burenganzira yari afite ku mate, nta mategeko yamurengeraga muri rusange, ariko hamwe n'ubuvugizi hamwe n'ibikorwa n'ubufatanye n'izindi nzego n'ubufatanye n'indi miryango ya societe civile, hari ibyakoretse byinshi cyane, kandi nabyo dushima cyane cyane dushima Leta y'u Rwanda kubera ubushake buhanitse dushingiye ku muyobozi w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ubushake bwo guteza imbere umugore. Ubu rero hahindutse byinshi muri icyo gihe, nta mugore wabaga mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ubu ngubu u Rwanda ni urwa mbere ku isi rufite umubare munini w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko, ndetse n'abari muri guverinoma turi kuri 55%. Iyo tugeze mu bucamanza usanga turi kuri 51%. Mu nzego zose usanga abagore barageze mu nzego, kandi ndetse bafite imyanya myinshi ugereranyije n'icyo gihe, ko yari na ntayo. Hari ubusumbane bw'ibitsina byombi, haba ku mategeko, haba ku mutungo. Mbega umugore yari inyuma cyane. Hanyuma nkaba nababwira ngo rezo de femme turishimira cyane aho umugore ageze uyu munsi, ariko ntabwo yari haracyari zimwe mu bibazo. Turacyafite ihohoterwa rishingiye ku gitsina, turacyafite abamikoro make, turacyafite ibibazo biracyahari, ariko ntabwo biri kuri rwa rugero twari dufite. Ariko nanone birongera bikanashingira no ku bwiyongere bw'abaturage. Uko abaturage biyongera niko n'ingamba zigomba gukomeza gukazwa, kugira ngo abantu badasubira inyuma cyane cyane kubishingiye ku bukungu. Ariko uyu munsi uko umugore ahagaze, haba mu bukungu, haba mu mategeko amurengera, rwose ya mategeko yavanguraga ubungubu yavuyeho, u Rwanda rwashyizeho amategeko ayarengera umugore muri rusange, yimakaza ihame ry'uburinganire bw'ibitsina byombi.
Urakoze cyane Madame Saverina Uwimana, uyobora umuryango Rezo de Femme. Noneho tugaruke ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi, aho mwatangije ubukangurambaga bugamije kwigisha abakora uburaya ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya, cyane cyane abakiri bato. Mbere y'uko tujya kuri ubwo bukangurambaga nyirizina, ikibazo cy'uburaya kifasha gite muri iki gihe mu Rwanda?
Mu Rwanda ikibazo navuga ko ni ikibazo ntabwo ndi bukigire gito, kuko buriya gukora uriya murimo w'uburaya navuga ko ari mpemukenda muke, kuko babukora bashaka amaramuko, ariko nanone babizi neza ko bishobora kuba banabibona, kuko bahuriramo n'ingorane nyinshi nk'uko turi buze kubigarukaho mu biganiro tugenda tugirana nabo. Ahangaha rero ku kijyanye n'umushinga muri rusange, umushinga wacu, umushinga dufite ni umushinga duterwamo inkunga n'umuryango Ami Canada, ni umushinga wo kwita ku buzima kubuzima bw'imyororo kwigisha no kwita ku buzima bw'imyororokere kubakiri bato ariko nanone ntabwo twirengagiza n'abakuru kuko umuto agiraho avuka agiraho arererwa agira abamuha uburere kandi n'umukuru nabo tubageraho ndibuze kubabwira uburyo nabo tubageraho muri uyu mushinga n'umushinga dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo aho dufite umushinga wo kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere duhereye ku bana b'imyaka 10 kugeza ku bana b'imyaka 24 kugeza ku rubyiruko rw'imyaka 24 ariko dutangira umushinga tuwukora twumvaga ari aho twagarukira ariko burya umushinga iyo urimo ubyara undi cyangwa se ubyara abandi bagenerwa bikorwa utari wateganyije ariko nanone kugira ngo uzabashe kugira umusaruro kuri uwo mushinga bigatuma nabo bandi bashamikiyeho nabo ubageraho uwo mushinga rero nk'uko nabibabwiraga ni mu karere ka Gasabo ariko uwo mushinga waje gutuma tugirana ubufatanye n'umujyi wa Kigali aho twaje kuganira tuza gusanga ubwo ndavuga ni umujyi wa Kigali ndetse na Roda aho twaje kuganira batwereka ikibazo nubwo twita ku bana ariko hari abana bavuka ku babyeyi badafite ubushobozi badafite ndetse ndibuvuge ko badafite n'ubushake bwo kubarera kubera uburyo nabo bafite uburyo imibereho yabo ihagaze baratubwira bati rero nka rezo de fame mwadufasha iki rezo de fame kuko dufite abakozi bari mu nzego zose dufitemo abaganga dufitemo ababyaza dufitemo abashinzwe ubumenyi bw'indwara zo mu mutwe dufitemo n'abakangurambaga ba sosiyale ndetse dufitemo n'abakora itangazamakuru aha ngaha rero tumaze kubiganira twaje kureba dusanga muri ba bana tuvuga tugomba kurengera harimo n'aba bana babyarwa n'abakora uburaya kandi nabo bakora uburaya dusanga nabo bafite ikibazo kijyanye na cya kindi tugomba kwitaho kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ubuzima bw'imyororokere harimo ubukangurambaga ku kwigisha umuntu kwimenya no kumenya ubuzima bwe ariko noneho hakabamo no kumufasha uburyo bwo kuburinda dusatuza kwemeranywa rero n'umujyi wa Kigali ko nabo bakora sindi buvuge umurimo nabo bakora uburaya ko tugomba tugiye kubinjiza muri gahunda z'umushinga wacu kugira ngo rwose nabo tubigishe haze kubonekamo kurengera aba bana babo haze no kubonekamo nabo ubwabo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe kugira ngo tubafashe gusubira mu buzima busanzwe uburyo dukoresha twabanje barazwi baranabyemera ariko noneho uburyo bwo gusesengura imibereho yabo no kubamenya neza no kumenya uburyo babayeho no kumenya ibyo bifuza no kumenya n'impamvu yatumye binjira muri ibyo bikorwa by'uburayi murambabarira hari abavuga ngo ni abakora umwuga w'uburaya umwuga ni ikintu ukora ushobora no kuraga umwana gishobora no kuba cyaguha umusaruro ni abakora uburaya ntabwo ndibuvuge ko uburaya ntabwo ari umwuga mu myuga dufite mu Rwanda
hanyuma madamu Saverina akabazo gatoya mubamenya gute kuko hari abakora uburaya babukora ku mugaragaro bajya kugutega ku mihanda ariko muri iki gihe kubera iterambere mu byituma nawo hari n'abandi babikorera ku matelefoni hari ababikorera kuri za interineti n'ahandi mubamenya gute abo ngabo mubakura he abo mugiye gufasha muri ubu bukangurambaga
bwa cyane mu bufatanye n'umujyi wa Kigali na n'urwego rwa Smart Kigali baraboneka buriya baranabyemera ubo iyo ubonye bake bakugeza ku bandi ni ukuvuga ngo barabyemera baranazwi barawusanga banaziranye ntabwo tujya kubareba nijoro aho bategereye ariko tugerageza gutumanaho tugerageza gufata bamwe tukabatuma ku bandi hanyuma bakaza tukagira twateguye ahantu duhurira bakurwego bw'umurenge cyangwa se ahandi turi buhurire nabo tukagirana nabo ikiganiro kugira ngo tugere aho tumenye ibyo tubashakaho. Niyo mpamvu twagiye tubamenya, ariko hari imibare izwi mu bagerageje kuba mu mujyi wa Kigali muri rusange bavuga ko abakora uburaya barenze 300,000 ariko twebwe muri ya gahunda yo kubamenya neza no kubakorera imyirondoro no kumenya ese barabyaye abana babo baherereye muri icyo gikorwa tumaze gukora kugeza ubu ngubu dufite 458 ariko icyo gikorwa kiracyakomeje.
Urakoze cyane Madame Saverina, ikiganiro muri Isanga. Ubusanzwe duha n'urubuga abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu, bakaba bababaza cyangwa se bafite n'ibitekerezo bakaba babitanga. Reka duhere ku wa mbere, haba kubaho Norbert wirwe neza. Uri hehe?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere, kamanda, nshimire ijwi rya Amerika riba ryabashije gutumira umutumirwa Saverina. Mbere na mbere, n'ikindi twamushimira ni uko yabashije kwegera abategarugori cyangwa se abo bakobwa bishwe muri izo ngeso mbi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ikibazo mbaza, umubare w'abakora uburaya mu gihugu ugeze ku kihe kigero? Ese ni gute bafashwa kugira ngo babusohokemo? Ikindi cya gatatu nkavuga, ni se usanga umubare w'abakora uburaya cyane mu cyaro nawe uri kugenda ufata intera, ni gute wakwimakazwa nyine uburaya bugacika? Ikindi nanone, hari ingamba bafata wenda zo kuba bavuga ngo wenda bakoreshe ubukingirizo, kandi ubukingirizo noneho uri kureba ugasanga ubukingirizo ntibabwitaho, ugasanga niho havamo za ndwara, kandi ku isoko ntiburi kuboneka. Ni gute bwakwegerezwa abantu ku buryo nta kwikanga?
Urakoze cyane Norbert. Reka dufate na Verite wirwe neza.
Mwirwe na mahoro.
Yego, wowe uri hehe?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda. Nanjye
ikibazo cyawe
ndashimira cyane uwo mumama ku initiative ziyagize zo gufasha abantu kubihere abantu bashiki bacu, cyane cyane nongereho ko hari n'abagaburega babirundumuriye mu mwuga w'uburaya mu Rwanda bariho, uretse wenda ko havugwa abagore gitsina gore gusa. Ariko aho ndi mu majyaruguru nsigaye mbona n'abagabo babaye indaya. Ariko igitekerezo mfite ni ndakigabamo ibice bibiri cyangwa se bitatu. Nuko umwuga w'uburaya ujyana n'icyo bita changement de mentalite cyangwa se uguhinduka kw'imyumvire ya rubanda n'abantu bari hanze. Imyumvire y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'isi muri rusange higeze nuko abantu basigaye barirundumuriye mu bikorwa by'akahebwe by'uburaya bitagira rutangira. Ibyo bikaba biterwa cyane cyane n'irari ry'umubiri, cyo ni cya mbere gishobora kubitera. Ikindi cya kabiri ni ubukene bukabije. Icya gatatu ni shomaje, kuko nta muntu watinya kuvuga ko mu Rwanda hari shomaje n'ubukene, ndetse bigeze mu bworo bw'ibirenge. Abantu rwose barakenye, ku buryo bashiki bacu n'abo bagabo tubona bamwe birundumurira mu ibyo bikorwa by'uburaya akenshi babiterwa n'ubukene na shomaje no kubura icyo bakora. None nkibaza cyangwa se nkabaza uwo mufatanyabikorwa wa leta, afite we izihe ngamba na bije ifatika azakoresha mu kuvana abantu mu ibyo bikorwa bibi by'ubwihandarike bigayitse? Icya kabiri, azakora ate kugira ngo ahindure n'imyumvire y'abantu birundumuriye mu ibyo bikorwa? Murakoze, ndabashimiye.
Urakoze cyane Verite. Madame Saverina, ni ibibazo byinshi, ibindi ni ibitekerezo, ariko gerageza ubihine ubisubiza kugira ngo dufate n'abandi bakunze ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi.
Murakoze cyane. ikibazo cyangwa kuba hano Rubeni aragira ati umubare w'abakora uburaya mu gihugu bangana gute ntabwo iryo barura ryari ryakorwa ati se ko mu cyaro birimo kuzamuka kandi n'udukingirizo tukaba tutaboneka ndetse tukaba duhenda nagira ngo ngerageze kugisubiriza kimwe rimwe n'icya verite avuga ati abagabo ntibavugwa kandi nabo babirundumuriye mu buraya gerageza no kudusobanurira igitero uburaya ko ari imihindagurikire y'imyitwarire ndabyemera agaragaza no kutagira icyo abantu bakora muri mu kijyanye no kutagira imirimo gerageza no kumbaza atese bijiriye murabyitwaramo mute kugira ngo imyumvire ihinduke ndabashimira cyane abatanga ibitekerezo ibyo twibandaho rero bikomeye cyane cyane n'ikiriya avuze ati guhindura imyitwarire muri nyuma yo kugenda tubamenya no hakurikiraho noneho ibiganiro kuganira nabo kugira ngo bahindure imyitwarire ikindi tukabafasha kwimenya no kumenya imihindagurikire y'imibiri yabo hanyuma tukanabafasha kumenya ko niba bakoze n'iyo mibonano mpuzabitsina bagomba gukora imibonano mpuzabitsina ariko ikingiye bakoresheje udukingirizo aha ndahita mbabwira ko bo dutandukana tutubahaye turahenze ariko turatubagurira kuko kugira ngo tudatandukana nabo bagahita bakora ya mibonano mpuzabitsina idakingiye aho tuba twaganiriye ko batagomba gutwara inda batateganije cyane cyane ko badafite ubushobozi bwo kurera ko batagomba kurwara za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ikindi mu kuba bahindura imyitwarire n'abafite abana tubabazaho abana babo bari kuko twaje gusanga ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije umujyi wa Kigali aho usanga abafite abana usanga batubwira bati nimugoroba iyo dufite abakiriya twirukana abana icyo gihe umwana uraye hanze murabyumva namwe inkoko yaraye hanze ihinduka inkware abo bana nabo bashobora kugira imyitwarire mibi ugasanga barambiwe ubwo buzima ndetse ugasanga bagiye mu muhanda aho rero mu myitwarire icyo ni cyo turimo kurwana nacyo kugira ngo bo ubwabo tubafashe guhindura imyitwarire hanyuma noneho babanze bumve ikibazo ikindi ku kijyanye ese ko abenshi baba badafite akazi uburyo bwo kubashakira ubufasha n'icyo bakora birumvikana ko mbere y'uko nyuma yo turimo turaganira tubagana mu matsinda tugana mu guhindura imyitwarire hanyuma tukabashakira dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa umujyi wa Kigali uturi imbere ndetse na Roda tukabashakira uburyo bazagera kuri ya mirimo ibyara inyungu ariko noneho babanje kubyumva kuko gupfa kubaha ngo nibamwakira amafaranga mugiye gucuruza ndabarahiye ayo barara bayamaze kubera yuko bashobora nabo kubera imyumvire mibi bashobora nabo kujya gusengerera babakiriya babo kugira ngo ejo nabo bazabashe kubaha ikindi ku kijyanye n'ibyo dukorana nabo harimo n'abatwita muri kwa kubafasha hari kubafasha kudatwara inda zitateganyijwe hari ukubafasha utwite kumuherekeza kumuba hafi kugira ngo niba ashobora kubyara ariko nanone tunabaha amakuru yose niba umuntu yakoze imibonano idakingiye mu Rwanda hari imiti bahita baguha kuri centre de sante ndetse na reseau de femme mu gihe kiri imbere tuzaba dufite centre itanga iyo miti nitumara kubona uburenganzira bwa minisiteri y'ubuzima aho ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye akaba yafata ya miti imubuza kwandura sida inamubuza gutwita icyo gihe rero iyo bije arambwira ati iyo bije yo kubafasha irangana iki ntabwo ari nyinshi ariko tuzagenda tunyibona iyi kibazo cyabonetse n'uburyo n'ubushobozi buraboneka ikindi ni bije kugira ngo baze muri iriya mirimo idahesha muri ibari mirimo muri buriya buraya tabahesha amaramuko afatika turagerageza no gufatanya n'abafatanyabikorwa no gushaka imishinga ibyara inyungu bashobora gukora iki gikomeye cyane ni ukubigisha ikindi dusanga bafite n'ikibazo cy'ihungabana ikibazo cy'ihungabana murumva akakubwira ati tekereza nawe kujya kurara ku muhanda nta muntu asezeranye nta muntu mwabyane akenshi hari abagukubita hari abakwirukana hari imvura ikunyagira ubwo buzima nabwo ikibazo cy'ihungabana ahangaha naho bakaba bagahabwa ibiganiro ndetse tukabaherekeza tukabageza no kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha bubagarura mu buzima busanzwe
hanyuma kuri iki kibazo cy'abagabo bo hari abo muzi babikora mwari mwabegera
mramba barira cyane buriya abagabo nibo babikora ariko abagabo babikora banataha bafite n'iyo bataha kugira ngo umugabo akwemerere ko ari indaya biracyagoranye icyo turimo kurwana nacyo ni uko twagira amahirwe tukagabanya umubare w'aho bakorera uburaya ariko nta mibare y'abagabo dufite ntabwo turabegera cyane cyane ko abagabo bashobora kuba bakiri muri bya bindi bavuga abanyarwanda kera bavugaga ngo ni imfizi zitimirwa izo nabyo ntibabone ko bibakururira ubwandu binabakururira gutera zibanda z'abana badashobora kurera ariko mu biganiro tugirana n'ibiganiro mu mugoroba w'umuryango tugirana ibiganiro mu nteko z'abaturage tugira abakangurambaga b'urungano muri buri murenge mu mirenge 15 igize akarere ka Gasabo naho harimo urubyiruko rw'abasore twigisha kutishora muri ya mibonano mpuzabitsina baba banayigiyemo bakishora bakajya mu bagakora imibonano mpuzabitsina ikingiye nabo tukaba tubaha turiya dukingirizo kugira ngo nabo bamenye kwirinda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema, aho kuri uyu munsi turimo kuganira ku bukangurambaga bwatangijwe mu mujyi wa Kigali bugamije kwigisha abakuru uburayi ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya, cyane cyane abakiri bato. Umutumirwa wacu ni Saverina Uwimana, uyobora umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro, Réseau des Femmes. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Bikorimana, wiriwe neza?
Yiriwe neza.
Yego, uri hehe?
I Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Mu by'ukuri iyo witegereje ibibazo by'uburaya hano mu Rwanda, ni ikibazo usanga cyaramaje gufata urundi rwego. Ngiye mbona yuko binagoye kugishakira umuti aka kanya cyangwa se mu yindi minsi izaza bigoye ukurikije urwego kigezeho. Ariko ngiye mbifata bikorwa mu bice bibiri. Hari abantu bakora umwuga w'uburaya basa n'abaciriritse baciriritse, ariho ntekereza ko umutumirwa yahoze avuga bafasha kuba babaganiza bakaba banagurika. Abo ngabo bashobora kubukora bitewe n'ubuzima wenda umuntu aba abayemo. Ariko hari n'abandi bakora umwuga w'uburaya basa n'ababigize business, bisa n'ibyana bakigisha. Abo nabo barahari muri uyu mujyi, umutumirwa arabizi niba ari hano i Kigali. So nk'abo ngabo bo babateganyiriza iki? Ese babakangurira iki kugira ngo nabo babashe kuba babireka? Binavugwa yuko banafasha abo ngabo bakizamuka muri uwo mwuga bagenda babashayaringa abandi bantu. So sinzi ni ikibazo gikomeye, sinzi ikintu yavuga kwenda kuri iki kintu. Murakoze.
Urakoze cyane mu kanya Madamu Saverina, ndaza kumusaba asubize icyo kibazo cyawe. Ariko reka dufate na Steven wirwe neza.
Yiro,
uri hehe?
Mugurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye ku bijyanye na n'iki kibazo cy'Uburaya bigaragara ni uko Uburaya bumaze gufata intambwe ugereranyije nk'uko tubibona. Ndavuga cyane cyane intambara zabaye muri Kongo guhera imyaka ishize, kongera nanone ndavuga kuri iki kiza cyabaye mu kwezi kwa kane ejobundi ahitwa Inyamukubiri y'Ubushushu. Ibyo bintu uko ari bibiri bitumye Uburaya buba bwinshi cyane utanakingiye. Nanone
icyo cya kabiri uvuze ni icyo cya kabiri uvuze ni iki? Icya kabiri uvuze ni iki?
Navuze kiriya kiza cyabaye Nyamukubi mu kwezi kwa kane no mu kwa gatanu ahitwa Inyamukubiri y'Ubushushu.
Habaye iki? Ntago
habaye ikiza cyatwaye abantu barenga 600 bari kurema isoko.
Uravuga bya bindi byatewe n'imvura nyinshi?
Ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga. Ahanini byatwaye umubare munini w'abagabo n'abadamu abasigarira aho ngaho badafite abo kubahahira, ubwo bahita bajya mu Burayi. Ubu ngubu mperuka ejo bundi kuko nanje ndi umuntu uvugira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ejo bundi nari ndiyo nasanze kabisa ibintu by'Uburaya aho ngaho bimeze nabi, ku buryo mu myaka iri imbere hagomba kuzaza ikibazo gikomeye cyane gusumbyeho Uburaya.
Wowe rero ugasanga ikibazo cy'ubukene no kuba abantu badafite icyo bakora ari byo bibashora mu Burayi?
Ari ibintu bijyanye kwanza no kuba abantu badafite ibyo bakora, icyo ni icya mbere. Icya kabiri hariho ihindagurika ry'ibihe. Icya gatatu guverinoma ya Congo nta kintu iteganya ku basore badafite imirimo, ku buryo babakura mu rugo buzima bumeze butyo bakabashyira mu buzima busanzwe.
Urakoze cyane Steven aho ngaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Madame Saverina, ndabizi ibibera muri Congo ntago wabivugaho byinshi cyane, ariko wabivugaho mu buryo rusange, aho avuga ko ibibazo bijyanye no kubura amikoro, kutagira icyo bakora, usanga bituma abakobwa benshi n'abagore kwishora muri ubwo Burayi. Hanyuma unasubize ikibazo cya Bikorimana.
Murakoze cyane Rwema. Ibibazo birumvikana. Baragira bati ikibazo ari Bikorimana ndetse na Steven baragaragaza ko ikibazo cy'Uburaya kimaze gufata indi ntera. Niyo mpamvu nyine uriya iyo ikibazo cyarushijeho gukura gukara, hagomba gufatwa ingamba zidafashwe n'umuryango umwe cyangwa umuntu umwe, abantu bose bagahurira hamwe bagahuza ingamba. Ati Uburaya hari abakora Uburaya buciriritse atari bo benshi munafite, cyane cyane ko birumvikana ni nabo bamenyekana, atariko akenshi ugasanga biterwa n'ubuzima babayemo. Ibyo nibyo rwose usanga ubuzima bubajyana kujya gushakira amaramuko mu kwicuruza, mu kutiyubaha, mu kutiha agaciro. Ni ikibazo cy'ubuzima, ikibazo cy'imibereho, ari nayo mpamvu ari Réseau des Femmes ari umufatanyabikorwa wacu ane ari umujyi wa Kigali, nicyo turimo guhagurukira kugira ngo turebe uburyo abantu bahindura imyumvire, bumve ko atari cyo kizana amafaranga gusa, noneho tubafashe tugere naho tubereke indi nzira y'uburyo babona ikibatunga batagombye kwishora muri iyo myitwarire. Hanyuma aragira ati hari abandi mutazi cyangwa muzi, ariko noneho bo babigize business kandi bafite ubushobozi batanigaragaza. Abo ngabo biragoye koko nk'uko abivuga, ariko hari ikindi avuze, aravuga ati ni nabo bashora abakiri bato muri iyo myitwarire b'abacuruzi. Aha ngaha rero nagira ngo dufatanye n'inzego kuko ikijyanye no gucuruza abanyarwanda kazi ikijyanye no gucuruza umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko no gufatanya n'inzego kugira ngo aho twamenye ko ahari ukora uwo mwuga ariko akaba afite n'uburyo acuruza abana b'abakobwa cyangwa abo bagore bakiri bato ku buryo hamenyekana kuko amategeko y'u Rwanda ikijyanye n'ubucuruzi bw'abantu ubashora mu bikorwa bibi harimo uburaya kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi birakorwa Steven akavuga ati ibibera iwacu hari n'ikibazo kibiza hari ubukene hari biriya ni ibibazo mu by'ukuri bituma na ya mikoro na ya mibereho n'amaramuko ariko nanone nongere nibutse ko hari n'igihe umuntu aba ari mu kaga uburaya akabushorwamo n'abandi bamufatirana muri ka kaga ke muri bwa bukene bwe muri bwa muri za ibibazo bye bamusezeranya kugira icyo bamufasha ugasanga noneho yarungumutse n'icyo ngicyo kirimo gukorwa cyane cyane kubera ko ahantu hahuriye aba bantu benshi bafite ibibazo usanga n'igitsina gabo kibaprofita kiboneraho kugira ngo kibashe kwishimisha muri ya mibonano mpuzabitsina ariko nanone tubibutse nabo ko iyo hari ikiza cy'indwara cyaje n'abagabo ntabwo kibasiga aha rero birumvikana ku kijyanye n'uko haba hari ibidateganywa ariko nanone twese nk'uko yavuze ko aharanira uburenganzira akora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu icyo tugomba gukangukira ni ubuvugizi ubuvugizi tukavugira bariya bashorwa muri iyi mibonano mpuzabitsina bakazageraho bahinduka indaya kubera ubuzima babayemo aha ngaha hagomba gukorwa ubuvugizi kugira ngo inzego sosiyete sivile ndetse n'abikorera twese dufatane urunana turebe uburyo twarengera bariya abantu bagiye gushyirwa mu kaga ko guhinduka indaya kubera abashaka inyungu zabo zo kwishimisha ariko babafatiranye kubera ibibazo barimo ikindi nagira ngo mvugeho ni uko mu biganiro tugirana na bariya bakora umurimo w'uburaya anababwiye ko turabamenya tukanababaza niba barabyaye tukababaza aho abana baherereye tukababaza niba abana babo banditse mu bitabo by'irangamimerere niba abana bajya mu ishuri noneho tukaba duteganye tukaba tugomba gukora ubuvugizi kugira ngo abana bajye mu ishuri ariko mbere ya byose banyina babanze biyumvemo ko ari ababyeyi biyumvemo ko bagomba kwakira bariya abana biyumvemo kuko umwana ugiye ku ishuri agomba kugira aho ataha bariya ababyeyi rero turavuga ko bakora uburaya turavuga ko ari indaya ariko ni n'ababyeyi kuko umubare munini muri bo bafite abana ikijyanye no gukumira rero niga handi no kureberera aba bana no kwita kuri ba bana bagahabwa iby'ingenzi bishobora gutuma babaho bakajya mu ishuri nk'abandi bakagira uburenganzira uburenganzira bw'abana kuko nabo ni abana nabyo biri mu bikumira kuko aho twasanze hari abana bakiri bato batubwira ko babaye indaya kubera ko basanze ababazaye ari indaya noneho uko bagenda bakura bagakurira kuri ubwo buraya bakabura aho bajya ugasanga nabo batangira kwigira hejuru bagatangira kuba indaya cyangwa se n'abaje guteretsa ba nyina bakaba bakugezaho no gufata n'abo bana ku ngufu aha rero turimo kubigisha amategeko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana ndetse turanabereka ko hari n'impamvu n'itegeko ryemera ko hadufite ya leta minisiteriyeri igaragaza ko umuntu watewe inda n'umwana ashobora kuyikubirwamo cyangwa se uwafashwe ku ngufu cyangwa se uwo iyo nda yashyira mu kaga abantu bakeneye amakuru icyo nicyo turimo gukora kubahindurira cyane cyane imyumvire guhindura imyumvire ntabwo ari ako kanya bizatwara igihe ariko natwe tuzashyiramo imbaraga kugira ngo imyumvire ihinduke turebe ko basubira mu buzima busanzwe hanyuma tubashakire ikijyanye
nicyaba nuko bakora imirimo ibyari imyungu bakiteza imbere batagombye gukomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ngenze ndore wiriwe neza.
Amakuru.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisige akagari ka Gihuke.
Ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Mbere na mbere ndashimira umuyobozi kari nkabashimira nk'itangazamakuru kuba mwamuhaye umwanya mukaduha n'umwanya tukagira uhari mu kiganiro. Ni byiza rwose. Ariko nkaba mfite nk'ikibazo nabaza nk'umutumirwa. Urabona yuko hari igihe uganire ari urabona ko indwara zandura mu mibonano z'abitsina mu mibonano mpuzabitsina ziri kwiyongera, kandi ikibazo cy'uburayi kiri mu bimwe mu bikwirakwiza iyo ndwara, kuko no mu cyaro no mu byaro ndabona yuko kiri gufata indi ntera. Kandi iyo uganiye nabo bakubwira yuko n'ubundi barabyumva iyo bigishijwe, ariko bakakubwira yuko ngo bahure n'abakire cyangwa se n'abagabo hari abanga gukoresha uburyo bwo kwirinda arimo agakingirizo cyangwa n'ubundi buryo bwo kwirinda. Ese nkamubaza nk'umutumirwa, arabona koko ko bari kugira inama ubwo aba bagore cyangwa se abakobwa bari kugira ngo barebe uburyo bakwirinda cyangwa se bava muri ako kazi? Ese nkamubaza harakozwe iki kugira ngo n'abagabo bagire inama yo kuburyo bamenya ko ari icyorezo cy'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zihari, kuko hari benshi usanga noneho abagore bababwira gukoresha agakingirizo bakakanga ngo bitewe n'imyumvire ye akakanga, kandi ntabwo yabyanga akeneye kuba akeneye amafaranga cyangwa se akeneye ubundi ibindi bamwijije. Nkamubaza ati se arabona n'abagabo hakorwa iki kugira ngo n'abagabo bagiye muri iyo myumvire nabo bigishwe, kuko abenshi na benshi ni abagabo babahatira gukora iyo myumvire ngo bajya kubashaka, ugasanga noneho niba ubyanze yabyanga akavuga ategereza yuko n'undi akeneye arya akeneye agapfa kwemera bigakwirakwiza indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina.
Urakoze Ngenze Ndore. Mukanya umutumirwa wacu araza kugusubiza. Dufite na Niyitanga Simon. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Waburi hehe?
Yego, mwiriwe neza.
Yego, uri hehe wowe?
Ndi mu Rwanda nanjye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Murakoze. ndagira ngo ntangire mubaza, ese aba bantu bakora uburaya bafite impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zatumye bajya mu bishora muri iyo ngeso yo gukora uburaya? Ese mwumva muri bantu ki, muhera hehe kugira ngo mwumve ikibazo cya buri muntu kuri buri muntu, cyangwa mugiye guterurira hamwe mu bifate nk'ibibazo rusange kandi buri wese ajye yifitiye impamvu yatumye yinjira mu ibyo bikorwa bigayitse? Mwebwe muhera hehe, mubifatira hamwe cyangwa muganira n'umuntu ku giti cye? Se ikindi nimba muganiriza umuntu ku giti cye, abo bantu bose mwumva mwabakura hehe kugira ngo mubabonere rimwe? Nubwo mwavuze ko wenda babyemera, ariko abo babyemera n'abafite wenda aho mwabasanze kugira ngo bose mubabone, mwumva bizagenda bite kugira ngo ubukangurambaga bwanyu bugiraho bugera? Ikindi wenda tubwire, muri kwibanda mu mujyi gusa kandi siho buri gusa cyane uko ari bwo mugitangira, mwumva mufite gahunda yo kuzenguruka igihugu cyose mukayagera mukareba icyo kibazo? Gatatu ngira ngo wenda uze kumbwira umbwire icyo kibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ikibazo kitavutse nonaha, ntekereza ko kitagiye no kurangira nonaha. Muri gukora iki ahubwo kugira ngo murinde ko ibyo bibazo byazagumya kuzamuka, aho kugira ngo murwane no guhashya ikibazo gihari kandi n'ubundi kivuka buri munsi? Mwebwe murumva murimo muratanga uwuhe mutahe kugira ngo n'ejo bundi tutabona abatangiye bushyashya? Kuko uyu munsi hari abarimo mu bikorwa by'uburaya, ariko hari n'abandi bagiye kuzamo, hari n'abandi bazamo uyu munsi, hari n'abazazamo ejo. Ahubwo murakora iki kugira ngo mutangirire hasi kuri fondasiyo murwanye ko ibyo bintu binatangira mbere y'uko mubirwanya byaramaze kuba? Kuko ndetse numva ko mwavuze ko hari n'uburyo wenda muzashyiraho bwo gutanga ubukingirizo ku buntu, ariko sinumva ko icyo ari igisubizo kuruta kuba mwadahereye ku muzi w'ikibazo mugahera hasi mukurinda ko noneho mwazajya kwigisha abageze mu buraya ahubwo mukigisha abatarageramo kuko ndumva ari byo byafasha kuruta kurutaho ikindi umbwire ubukangura mbaga bwanyu mwumva buzamara igihe kingana iki muzakomeza mpaka nimba buzakomeza mpaka muzakuraho ubushobozi mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'amikoro kuko ntago mwakora ibi bikorwa mudafite uburyo bwa mikoro ese leta yashyizemo umutahe wayo umutahe wose urahagije mwumva ari iki mugiye gukora kuri ibyo bintu kugira ngo nibura twumve ko umushinga wanyu ufite garanti ufite igihe kinini cyose
urakoze cyane niyitanga Simo madame Saverina ni ibibazo byinshi bigaragara ko iki kibazo ari ikibazo gihangayikishije abantu hirya no hino aho mu Rwanda ndetse no mu karere ariko gerageza ubihine hanyuma uduhe ibisubizo mu magambo avunaguye hanyuma dufate n'abandi
urakoze cyane ngenze ndore uri igicumbi aragira ati murakora iki ku bagabo banga gukoresha udukingirizo noneho bikaza gutuma ba bagore cyangwa ba bakobwa bemera kujya kubera ko hari kubakesha amaramuko ahangaha ndagira ngo ntabwo ari raison de femme yonyine nanjye ndore ndumva ari umuvugizi kandi ni n'umugabo dukwiye guhaguruka twese tukabwira bariya bagabo ko kudakoresha udukingirizo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nabo bashyira ubuzima bwabo mu kaga barandura za ndwara bakazanduza abo bashakanye niba bafite bakazanduza n'abandi ahangaha rero ubuvugizi tubwa raison de femme gusa igihugu cyose cyane cyane numva abagabo kubwira abandi bagabo biroroshye ubwo ngenze ndore yumva akamaro kuko atakwishora mu mibonano mpuzabitsina atakoresheje agakingirizo nabazadufasha ubukangurambaga ariko ntabwo twigisha abagore gusa ntabwo twigisha abakobwa gusa ntitwigisha twigisha bose bariya tubigisha by'umwihariko nk'abakora uburayi ariko nababwiye yuko mu mirenge 15 y'akarere ka Gasabo twatangiriyemo tujya no mu mugoroba w'umuryango aho dusanga abagore n'abagabo tujya mu nteko z'abaturage tukaganira nabo tukabaganiriza ku buzima bw'imyororokere n'uburyo bwo gukoresha twaba udukingirizo haba kuringaniza inzaro haba uburyo umugore utwite afatwa muri make ntabwo duheza ikindi ngira ngo mbabwire ni uko ubu ngubu imbaraga tugomba kuzishora mu babyeyi gukumira kugira ngo iki cyorezo kigabanyuke nuko n'ababyeyi bagira amakuru yo kuganira n'abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibiza cya kindi ngo abanyarwanda ntitubivuga ngo reka kirazira abanyarwanda bakwiye kubona ko ari icyorezo turimo kugenda tujyamo aho abana barimo guhohoterwa bagaterwa indazi zateganyijwe ahangaha ababyeyi nabo bagomba kubigira mu ruhare raison de femme rero nk'umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro ifite abanyamuryango mu gihugu hose ubukangurambaga buzakomeza ikindi atese muri ibyo biganiro icyo ni cya Simoni ati ibiganiro mufatira abantu bose icyarimwe mukabaganiriza cyangwa mufata umwe umwe hari ibiganiro bakorerwa mu matsinda ubwo birumvikana ko ari benshi bakaganirizwa bagahabwa inyigisho ariko tuba dufite n'abandi bakira umwe umwe kuko ibibazo bafite biratandukanye n'ibibazo byatumye bajya mu buraya biratandukanye n'uburyo uyu munsi bahagaze biratandukanye ubwo rero ahangaha ndabizeza ko dufite abakozi benshi niba tuvuze ngo turajya kuganira n'indaya ziri muri mu gasyata icyo gihe abakozi bagenda ari benshi icyarimwe hakagira utanga ibiganiro ariko tukaba dufite n'amatsinda hirya no hino y'abakozi bagenda bakira umwe umwe bitewe n'ikibazo cye ntabwo bose bavugira ibibazo hari abatinya kuvugira mu ruhame hari n'ababivuga ariko hari n'ababa bakeneye ya kanseringi y'umwihariko ndetse aho bavugira ibibazo byabo bakabasha no kubaherekeza ndetse bakabageza no kwa muganga aho bakorerwa ubuvuzi bw'ibanze ikindi ku kijyanye no gukumira fondation igikomeye cyane n'icyuko mu byukuri ababyeyi fondation y'uburezi n'uburere bw'umwana n'umubyeyi niyo mpamvu nababwiye ngo nabariye bakora uburaya n'ababyeyi tugomba tunabaganiriza tubabwira ngo mwikwiba muhetse kuko wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo mugerageze gutanga muhindura imyitwarire mutangira urugero rwiza bo mwabyaye ejo tuta nabo batazaba batazishora muri uyu murimo niba ari umurimo muri iyi myitwarire igayitse ishobora gushora ubuzima bwabo mu kaga atese umushinga wanyu uzamara igihe kingana iki amikora bangana iki ese leta yashyizemo ntacyo dushobora gukora tudafatanyije na leta kuko sosiyete sivile n'abafatanyabikorwa ba leta kuko leta ikora byinshi byiza ubabwiye ko dufatanyije n'umujyi wa Kigali bashobora kutaduha amafaranga ariko n'ubujyanama no kuduherekeza no kudufasha no kudushakira abakeneye ubujyanama mu by'amategeko dukorana neza rezo defend ikorana neza na leta umushinga wacu rero avuga arabajije ati umushinga wanyu mufite inkunga uzamara igihe kingana iki n'umushinga uzarangira mu 2027 ariko rezo defend ntizabirangiye tuzakomeza gushaka amafaranga tuzakomeza gushaka ubushobozi tugere no kubandi tuzaba tutagezeho ubushobozi bubonetse tugere n'ahandi mu gihugu atari hariya mu mujyi wa Kigali
urakoze cyane Madame Saverina mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko mbere yuko dutandukana reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika mu magambo ahinnye cyane Evariste wiriwe neza
mwiriwe
ego uri hehe
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ni ikibazo cyawe mu magambo ahinnye cyane.
Murakoze cyane iyi gahunda bazanye yo gukura abantu aba bakora umwuga tubite ngo mu minsi ishize baravuga ngo tujye tubita indangamirwa. Bakomeje babigishe bave muri uyu mwuga kuko wibahetse abayigisha mu mugongo. Murakoze cyane nacyo narenza.
Murakoze cyane. Madame Saverina hari icyo uvuga cyane cyane kuri ibyo yavuze ko ngo basigaye barabahimbye n'akazina
abayize amazina ngo yitwe indangamirwa ndagira ngo rwose mufashe babise indangamirwa abo bakora uburaya ngo ni indangamirwa ariko abagabo bahura nabo bakorana nabo imibonano mpuzabitsina bitwa indangare indangare abagore babise indangamirwa cyangwa biyise indangamirwa ariko abagabo abo babasanga indangamirwa zitangwa n'indangare za ndangare z'abagabo zitazi kwifatira icyemezo ngo zimenye ko zifite ingo zazo zikajya kwiruka inyuma ya zandaya ziyise indangamirwa indangare rero rwose iryo zina ntiribereye abagabo b'u Rwanda
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Madame Saverina wavuze ko muri ubu bukangurambaga muzigisha cyane abantu bari hagati y'imyaka 10 na 24. Abangaba ni abakora uburayi cyangwa se n'abana babo? Urebye nk'imyaka 10 sinibaza ku mwana w'imyaka 10.
Murakoze cyane. Umushinga wacu uyu mushinga ntabwo ari uwo kwigisha abakora uburayi n'abana babo gusa. Ni umushinga ureba urubyiruko rwa karere ka Gasabo guhera ku myaka 10 harimo cya kindi cyo gukumira kubigisha ubuzima bw'imyororokere uko babyifatamo kuko twasanze abana b'imyaka 10, 11, 12 bakoreshwa imibonano mpuzabitsina babafata ku ngufu batazi kuvuga oya cyane cyane batanazi nabo batazi umubiri wabo kugeza rero ku myaka 24 n'urubyiruko rusanzwe ururi mu mashuri urutari mu mashuri abo tuzasanga mu mirenge abo dusanga mu tugari mu midugudu mu bigo by'amashuri n'ahandi nkaho abanyonzi abamotari n'urubyiruko ntabwo ari abakora uburaya bari kiriya cyiciro cy'abakora uburaya n'abana babo ni ikindi cyiciro kiyongera kuri aba ngaba babagenerwa bikorwa b'umushinga twafashe iyi myaka 10 kugeza kuri 24 mu rwego rwo gukumira ikijyanye n'imikoreshereze y'imyanya ndanga gitsina igijyanye kugira ngo bamenye ubuzima bwabo hakiri kare n'icyababaho bo kuvuga ngo sinabimenye babe barize bareretswe amahirwe hari bareretswe ibigomba gukoreshwa uburyo bashobora kwirinda uburyo byose babizi.
Urakoze
cyababaho bakaba babasha gutanga amakuru.
Urakoze cyane. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma. Bizimungu wirwe neza. Bizimungu uranyuva. Bizimungu uranyuva. Jean-Claude. Jean-Claude Bizimungu ndibaza ko tutarimo kumvikana neza ariko tugana ku musozo Madame Saverina hari umukunzi w'ijwi rya Amerika wigeze kubaza ikibazo avuga ko uburaya nubwo murimo kwibanda mu mujyi ariko no mu cyaro birimo birazamuka ku rwego rwo hejuru hari icyo mubateganyiriza.
Murakoze cyane nk'uko nababwirizo Decame ni umuryango uharanira amajyambere y'icyaro ni umuryango dufite abanyamuryango mu gihugu hose ariko muri uyu mushinga turakorera mu mujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo by'umwihariko ariko turateganya no kuba twahugura n'abandi bashobora kugenda batanga ibiganiro hirya no hino mu gihugu cyane cyane abanyamuryango ba Rezo de Femme. Aha ngaha rero nagira ngo nsabe buri wese aho ari nawe abe umukangurambaga kugira ngo turebe uburyo twakumira abantu babe bashaka ibindi bakora bishobora kubaha amaramuko batagombye gutanga umubiri wabo cyane cyane ko ari ukubishyira mukaga.
Hanyuma intego nyamukuru mwifuza kugeraho mu gihe muzamusoza uyu mushinga mu 2027 ni iyihe uhina unasoza?
Murakoze cyane kandi ndagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika kuba mwadutumiye umuryango Rezo de Femme za pour le Développement Féminin. Nshimire n'abatumirwa batanze ibitekerezo, nshimire n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro cyacu. Turifuza yuko uyu mushinga uzarangira abantu bamaze abo twagezeho n'abagiye bumva ibiganiro byacu bakoresha neza ibijyanye n'imyanya ndangagitsina, habamo kwirinda gukora imibonano idakingiye, habamo kutabyara abana batateganyije baba ari abashakanye baba ari n'abariya bakora umurimo w'uburaya, aho duteganya ko tuzabafasha mu kubakangurira ikijyanye no kuboneza urubyaro no gukoresha amahirwe ahari kuko Leta y'u Rwanda ibishobora kurinda umuntu byose birahari ariko noneho ikijyanye no kutamenya turifuza yuko abantu baba bamenye. Ikindi twifuza ko turateganya ko mu karere ka Gasabo babana bahohoterwa bagaterwa inda zitateganyijwe umubare wagabanyuka. Indi buvuge ngo bazarangira ariko nibura umubare uzagabanyuke ku rugero rushimishije kuko bazaba bose baragezweho. Nababwiye ko buri murenge ufite umukangurambaga ubishinzwe babagereho babafashe kubaha ibyatuma ubumenyi mu gukoresha imyanya ndangagitsina yabo, ubumenyi mu kutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse n'ubumenyi ku mategeko n'amahirwe ahari zababuza kwandura ziriya ndwara ndetse no gufata no kugira ziriya nda zitateganyijwe. Turifuza ko tuzaba dufite abaturage beza, abanyeshuri b'abana b'abakobwa barangiza amashuri, abahungu barangiza amashuri. Turifuza yuko abantu bazagira ubuzima bwiza, ziriya mfu n'indwara zituruka ku mikoreshereze mibi y'ubuzima bw'imyororokere zagabanyuka muri rusange. Murakoze.
Urakoze cyane Madame Uwimana Saverina uyobora umuryango Rezo de Femme. Umuryango ahanini uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro. Ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika.
Nagira ngo mbabwire mwibutse abantu ko ntabwo umugore yagira amajyambere adafite ubuzima bwiza, adafite uburyo bwo kurinda
umubiri we. Murakoze cyane.
Urakoze cyane, natwe turagushimiye. Nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika bagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani we wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.